Inteko ishinga amategeko ejo yumvise ibisobanuro bya ministri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana ku idindira ry'umushinga wa biogaz leta yari yatekereje nk'igisubizo ku bicanwa byabaye bike mu gihugu. Asumta Kaboyi aratubwira iyi nkuru.
Umwanzuro wo guhamagaza ministri w'ibikorwa remezo ngo atange ibisobanuro ku idindira ry'umushinga wo gukoresha biogaz mu Rwanda wafashwe nyuma ya komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu yasesenguye raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka 2019-2020. Iryo sesengura ryagaragaje ko 55% ya biogaz yubatswe mu gihugu hose yamaze kwangirika, zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'abadepute bagize komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'umutungo wa leta zirimo kuba uyu mushinga utarakorewe inyigo neza, ibintu bishimangirwa n'abaturage bari baragerejejweho iyo biogaz ikaza kubapfira ubusa.
Biogaz bayikoresheje bituma mbese inyigo dukoresha ibicanwa bikeye, umuntu nayo yabyumva gute? Kandi koko hano mu Mutara nta vi dufite, ukumva yuko ugize amahirwe. Niyo umugore yabagadahari cyangwa umwana adahari washaga inkono kuzikura, umugabo ugateka kandi ukikorera n'indi mirimo, ubwo nawe umushinga barawize nabi. Ubiyemeza mirimo we iyo aje ni amafaranga yakoreraga akigendera.
Biogaze narikoresheje ariko biogaze yarapfuye, none biogaze impombo ziraziba, ntabwo twagize twigaho nangwa n'umunsi n'umwe, nta n'umutekinisiye dufite wabizibura ntawe. Kosa riri ku bayobozi baze bakabidukorera, hanyuma baza kubidukorera ntibabikurikirane ngo batuhe abatekinisiye bazajya babitwigisha uko ibyo tuzajya tubizibura.
Umuturage wubakirwaga biogaze yasabwaga amafaranga 100,000 y'amanyarwanda, akaba agomba kandi kubatunze inka kuko kugira ngo biogaze iboneke hasabwaga amase n'amazi kugira ngo umuturage abashe gukoresha ubwo buryo bw'ingufu. Ku ruhare rw'umuturage, leta yongeraga amafaranga agera ku 300,000 kugira ngo uwo mushinga ukorwe neza. Uyu mushinga ukaba warumaze gushorwamo miliyari zigera kuri enye, harimo igice kinini cya leta ndetse n'uruhare rw'abaturage. Komisiyo ishinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu igaragaza ko muri miliyari enye zashowe agera kuri ebyiri yamaze guhomba nyuma yaho biogaze zubatswe zapfuye zidakoze icyo zari zagenewe. Bamwe mu badepite bagaragaje ko bahombeje uyu mushinga bagomba kubirya. Uyu ni depite Ruku rwa Byoma.
Igihombo kizanwa n'abantu, abo bantu bakwiriye kuryozwa igihombo bateye.
Minisitiri w'ibikorwa remezo Nsabimana Ernest asobanura iby'uyu mushinga, yumvikanishije ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazaba hamaze kumenyekana buri biogaze ikibazo yagize n'impamvu zatumye idakomeza gukora. Uyu muyobozi ariko yanashimangiye ko abafite aho bahuriye n'ihomba ry'uyu mushinga bazabiryozwa.
Ibi nabyo bikazagaragara mu isesengura. Ese igihombo cyaturutse abakigezemo uruhare nabahe? Barabazwa ibiki? Ariko inzego zitandukanye n'ubundi zishinzwe gukurikirana uko umutungo wa leta wakoreshejwe ndetse n'impamvu zatumye uwo mutungo ukoreshwa nabi, tuzakomeza gufatanya ndetse no gutanga amakuru kugira ngo ibibazo byose abibonerwe ibisubizo ndetse n'ababigizemo uruhare bashobore kuba babihanirwa.
Ku ruhande rw'abaturage, abavuganye n'ijwi rya Amerika basobanuye ko batazongera kwinjira muri uyu mushinga nyuma y'uko bahuye n'igihombo.
Uriya mushinga warangije guta kuko nubwo ngo bwari izindi 28 twagombaga gukora, ariko kubera ko ni za mbere batahuguye abantu ngo bajye bazikanika zibeho, ntabwo abaturage bakizikunze. Kugira ngo ubwire umuturage ngo niyongere akoreshe biogaze biramugora, ntabwo yabyemera.
Bakoze ariko kwikiza kuva babikora ntibyakoze, cyangwa wakwaca ukaca bikapi umwanya muto bikabyina. Gusa bidutera ibihombo byinshi, twangiriza ibibanza, ntitwahubaka, dushyiramo amafaranga badusiga ngo ibyo twakoraga uruhare rwacu tubishyiramo, byose byarahombye rwose n'umushinga utaragize icyo tumarira. Twawishyuza ndetse ko tuba tuzuragira, iyo tugira uwo twishyuza tuba twaramwishyuje.
Usibye uyu mushinga bivugwa ko wizwe nabi, abaturage bakananirwa kuwushyira mu bikorwa, hari abandi batunga agatoki abaturage nabo bavuga ko bahawe inka bakazigurisha, bikagorana gukoresha biogaze nta mase. Gahunda ya biogaze yatangijwe mu Rwanda mu mwaka 2007 igamije gufasha abaturage kutavunika ngo bajye gutashya inkwi, kugira isuku n'ubuzima bwiza ndetse no kwirinda kwangiza ibidukikije batema ibiti bike byari bisigaye. Raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare y'umwaka 2020 igaragaza ko ingo zikoresha gaze cyangwa biogaze nk'uburyo bw'ibanze bwo guteka ari nke n'ibice 2%. Iri janisha ryavuye kuri 0.1% mu mwaka 2010-2011. Dushingiye kuri iyi raporo kandi, abakoresha inkwi mu guteka bari 77% n'ibice 7%, abakoresha amakara bari 17.5%, mu gihe abandi ari abatekeshaga ibishogoshogo bagera kuri 0.5%. Nta bushakashatsi bwihariye Ijwi rya Amerika ryakoze ngo rimenye ingo zahawe biyogazi zikikoresha kugeza ubu, usibye imibare yaturutse muri komisiyo y'abadepite. Uretse mu ngo, ingufu za biyogazi zatekerejwe gukoreshwa mu bigo nk'amashuri n'amagereza, kugeza amakuru Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya nuko mu magereza yo mu Rwanda ho ubu buryo bwo gukoresha biyogazi bwahamye, ndetse bakaba bakibukoresha kugeza ubu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.